gudoomiyaha olombikada koonfur galbeed cabdiqaadir shariif xiiro oo la hadlay warbaahinta ayaa wuxuu ka hadlay muhiimadda ay leedahay in dhallinyaradu lagu dhiirigeliyo ciyaaraha ka qaybgalkooda in ay faa'iido badan u leedahay dhallinyarada inay ka qayb qaataan ciyaaraha isagoona markaasi sheegay in ay kaga mashquulayaan dhibaatooyin ka jira dalka
adkaysi shay qofka iyo farsamadiis may kirintaa naankas sidii uusan kala dhaqada walkas hibuu marki lera hibida meeshaanas marka aada naftarka isdhibto baranta iyo aad walkala lifaas laakiin aad walba haddii kan bilaawnayn meelaad ka bilaawa ismale baawurka markaada kiyaas furilka kiyamaha mar intii adan kiina may fiiriyaas biyo iyo oolida fiiriyaas biniaadinkana naftishaysaaso nafti besiya mew ah haddii oo adan ka bilaawno hoosan ka bilaawno kore ka bilaawa artaa dumaas dhibaatadii meesheena marka haddii aad lixaadan ka bilaawto jumping oo adeerta seeda guhaas muruqa guha laakiin haddii tartiib wadan wadan korkun may u ahaa walaada barta yesheena usan faylahaday sida oo hadda la wada ogiy may u ahaa ilmo markii wargeli maskaxdii oo weli dafa koro sanadka dafna sportska may u ahaa qofka haddii sports iyi meelo birjo ma seedaw lianna daraagays ma xasuusadaw sports hal saac inuu isleeyo inta kale walbarashadii oo aana may ka dadaalayahay sports knoji walbarashadoona ogaada oo marna iyoona maqana dad oo marna daraagista iyo qori iyoiska mashquulna saas dartee macnaha ma aan fikiray intaan sports ku dhexgeli meeli an inka haboonaytay aan fikrid ahaan anaan aragiwo sportska waayo ilmo markii hore haddii aad soo bida diintaad barta diinto haddana maadooyinka sii barta may fadaayana meel iyo haddana kamaa weylismaan idaanka shaani walaayo shalaamanka baha fadeen dhaladii oon shaani sports anshidaay walaayo adduunka amarasi onba baradaan macnaa walaa mashquul yahay mayhate noojiyahay may noojiyahayhi sa inka dareenaana ilmo ogtaa mayla fadeenhi saaxiba la kuweersataa marka hore haddii aad canaanlay kula korta koofiigaa mayla fadeehi markoono intii wala canaanada markoono la waani markoono la sheekaysada haddii aadan weelna hadhowdii maxakamay kurta marka meel inbaahayaa owlaadaas yar yar beesho markaa dhisaasa qaabo badantada fiirida ficil amar leh inka bilaawna walaayo jeelin fiirida maadada iyo jeelin fiirida xoogan saarta walaa iyo jeelin haddii walaa xoog ayino kareebta walfayna haddii ayno kuwaanido oo macnaa bartool inbaahanya